blessed heavenly Father, with the
Khotsi ashu watadulu mupatuchedzwa na nabuhone amuya mketwa ono vopano risendera kaifila uliketwa.
And although with a bad voice trying to hold back,
nunaonga ifilo vipao ulingedza ukokodzera murau na uamba maipfi nga uto ongolowa na usadzinginyenga une ndakona ndikumbera udededzwa nga muya wawo na undulisa nga muya mketwa uri ushume mukati yashu madekwana ano. Nongave ane ava ari hote hote ngave achidzhia ipfi la mudzimu no alipa mbiri imwe na imwe uya nga une rashaya ngave achiri kanzwa madekwana ano kha zvinhu zvavhuḓi zva mudzimu. Uno madekwana ano musi richiko amba kha ifi ngave mbiri dzashu dzichiva mairanji ngei Calvary une Yesu o badhela mutengo wopererawo we wava uchikotodzeya nga kha ṱhuru khulwane dza mudzimu ubva nga dini ya Edeni. Nanamusi ngave richirimwa uri ro itwa vhulugaho nga fhedzi nga mvuwo yawe na nga lufu lwawe u svitwa na u dzamuluwa. Uno madekwana ano ari chava vashango lino nga urorhemwe nga mutengo wa malopa vutogwa a murwa wa mudzimu. Nongave nga mbilu dza u livhuwa ri rembulutshele kha iwe madekwana ano nga mumbulo wothe na nungo nahone zwire ra vha nazwo ngomu hashu na u shumela nga yo kunaho mbili songo pongwaho. Zvitendere madekwana ano khotsi arali pano huna ane ha u divi kha u hangwela zwivi zvavo ngave ano madekwana vha tshi ḓa vo ḓitukufhadza kha tshipambano na u ḓibula zwivi zwavho kha mudzimu ane o luga kha u hangwela. Uno ngave vhuno vhu tshi vha vhusiku vhuhulu kha roṱhe ri a zwihumbela dzinani ḽa murwa wau murena Yesu, amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take the word of God and reveal it.
Zvino riarimwa uri auna mumwe lipasini ane wakono edzanwa nga udzhia ipfi la mudzimu na ulidzimburura ngauri ipfi lo ṅwalo nga ṱhuṱhuwedzo muya mukhetho ni muṅwali wa ipfi.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals, there was found no one in heaven. Uno
musi tadhuru udzhia bugu na upfunula mapfundo aungowana na muthu tadhuru kana kha ḽifhasi kana dasi ya ḽifhasi ane o edzanywa nga upfunula mapfundo kana naho hu tou lavhelesa kha bugu.
And there was a lamb there that had been slain since the foundation of.
Nova una ngwana henepo ine yo vambulo bva mutheoni wa shango. Uno yoda naone adzhia bugu tshandani tshawe we a vho dzula kha khulunoni. Uno apfunula mapfundo nahone ha vula ipfi.
And we are tonight believing and trusting in him that he will open the word for us.
Uno ri atenda madekwana ano na u fhulufhela khaye uri u ḓo ri vulela ipfi. Uno zvino sa musi ndi tshi khou vhala kha ndima ya vhuvhili ya mishumo u nga ndo ṋetshedza vhusiku wa u thoma ho vha hu ḓa ha vhuvhili na ha murena Yesu ho vha hu vha ḽa vhuraru huno ḽa vhuṋa nga madekwana ho vha hu kha tshiṱhavhelo tsho khunyelelaho. Na ḽavhutanu nga madekwana ho vha hu kha tshipfumelo tsho khunyelelaho u khunyelela nano zwi wana madekwe u khunyelela ndi ngani ri tshi nga vha ri si na mulandu na u khunyelela phanda mudzimu. Uno madekwana ano ndi tshaloni uno matshelo mvuwo sa vhunga maḓuvha a khou tevhekana. Zwino ndo nanga madekwana ano u itela u vhala luṅwalo lwanga u bva kha bugu ya mishumo ndima ya vhuvhili huno ndimana ya vhufumbili ṱhanu ya vhufumbili rathi na ya vhufumbili sumbe u katela uno i vhalea sa hezwi Petro a tshi khou amba.
David, for David spake concerning him.
Davida, ngauri Davida o mu amba, ndo lavhelesa murena tshifhinga tshoṱhe phanḓa tshifhaṱo tshanga ngauri u kha tshanḓa tshanga tsha uḽa uri ndi si dzinginyee.
Therefore did my heart rejoice.
Zenezo handi zvine mbiri yanga yotakara kuno ririmirwa nga rokana ngauri nama yanga idzo awera kapfurufero
because thou will not leave my soul in hell
ngauri iwa aungari chimuya wanga wasarange vudzura vafu kana watendera ene muketo wawo achiona usina.
What a beautiful text for this night.
Dilingwana labudihani la aya madekwana ngauri uwana muhumbulo muhulwane wawe musi acharoni.
The first thing we wish to look, draw your attention to is the infallibility of God's word.
Chinhu chautoma chine ratama usendedza muhumbulo wanu kacho ndusakunderwa ipfila mudzimu mudzimu vulunga ipfilawe karunwaro.
And tonight we want to fasten our thoughts on that. That God keeps His word.
Uno madekwana ano rutodo gima ngerekanyo dzashukaezo uri mudzimu vulunga ipfilawe ringa awera rupfurufera kha chimwe na chimwe chine mudzimu ochiamba kha ipfilawe uvango.
And faith does not rest upon the shifting sands of man's ideas.
Uno rutendo aro aweri kha mitava yekumburudzeyawo ya mihumbulo ya vathu kana theology ya vathu. Pedzulu guma lo awera katombo lisasudzuluwila ipfila mudzimu la uya nga usaperi. Ipfi ara mudzimu oli amba ndi ngoho ya lini na lini angasi vhuye alidzhiya murahu huno ari ndova ndisakoto ralo.
I can say things, you can say things. Then we are prone.
Ningamba zvitu na ini, ningamba zvitu. Zvine zvore avopeo zvijamurao, ngauruzi ama ngandivo yashu yote, nangavukoni yashu yote yakwinesa.
But then God is so much different from us. He is infant. Therefore he does not say one thing.
Vedzi zvine zvo, mudzimu ofambana zvinji na rine. Hana magumo, zvenezvowa angasiyambe chiti chiti, handara richicho kunyere nawo, hate uli humisira murahu, nakati haumbiri pfarero yazve aamba, zvidzura zvo ima, ingo.
Even for Jesus, in this great days that we're in celebration, when God really
naka Yesu, ka aya maduva mahuru ane rakwa pemberera. Musi mudzimu achivambura vukuma mura wawe utera zvivi zvashango zvova kamusi mimwaya zvigidhi panda musi muteo uchivuya wavewa. Mudzimu oamba ipfi huno ndi chibveredzwa chopera unge tadhuru musi mudzimu oli amba zvonopera. Yawe araranga pfesa pedzi uri izvo zviamba mini ringava vathu vofambano hani uvona bhuguni dzawe katsure yovewo hapa uitera vasapfiwo zvingaita uri muthu adzitore ene mune awara imwe na imwe. Uno zvidoita uri vorugava vatakare awara imwe na imwe uvara dzipatsedzo dzemudzimu adzipfurufesera kha vapfurufedze yavo.
That every word will be fulfilled.
None ngava na butanzo kwata uri ipfilinwe na linwe lidovuredzwa utogima muya washu kalo zvi anzera uvanga iyo ndira.
When God spoke to Noah way back in the antediluvian world.
Musi mudzimu oambana noake murau kashango la panda mudharo kamwe panda musi bibili isatuye yamwariwa kana i bibili na ozoraro isatumwariwa mudzimu obudzano wake uruhova huna dhumbu linokouda uno madzi ovatyo yotibedza lipasi.
And without one speck of evidence that it would happen everything.
Naone usina chipida na chiti chavutanzi auri zvidoitea chimwe na chimwe chova chopambana ngamanda noake achimbira nganyopo uno apata gungwa unirugisera lova lila uchidza vamuta wawe na ene mune.
God never let him down because it was his word.
Mudzimu wangu muratedza ngauri lova lipfi lawe zvodotea uitea musi mudzimu achiamba uri zvidoitea.
Now when Job, the oldest book in the Bible,
Zvino musi Yobho, bhukuni yakare sabhibhirini, yeyangwariwa kamwe panda Genesi chimwariwa, uno Yobho yokaterwa bhibhirini, uno musha onwara Genesi. Yobho bhukuni yawe, o awera, o pulupera, ka pulupesa zemudzimu amuitera. No aima ngaka chawe, chidzimu, asina nyopo mbiduni yawe, achidiva uri, zvemudzimu aamba, mudzimu wakono zviita. No musi zvizvote zvichibonana zvichienga imwe ndira, Yobho oima ukwata, ngauri pfurupeso dzamudzimu dzokwata, mudzimu wopfurupesa Yobho, une Yobho awera kaiyo pfurupedziso. Iyawe, ara chividzo changa jena apu petu, une chinga awera kaifila mudzimu la uyanga usaperi, uvango, ndipi yo pambano ya vachidoba hone, ururamiswa dea vachidoba hone. Utimuro adenepo, hea vachidoba hone. Takaro deline lovali chidoba lihone, manda deo vachidoba hone, musimuna na musazi vachika jam zimu, kabundeme haugurunge, ngoo. Usarundi zine nyimere ya bonerisa zone, iso asuna musimunazo, mudzimu oamba nga uraro, zi aliraza.
And Job, when he was in the most trying time of all his experience,
no Yobho, musi akachipinga cha uringeswa cha chenjemo yawe yote, musi achiwanara vhuoneni ha mudzimu, munna orugaho na mudzimu o amba uri ova okunyerera. Hovo usina nonga ene kalipasi, uno satani anewa ndugero ya umuringa, ari lidumi ita uri auseme pandao. Uno katukutuku atodo jabuchilwa Yobho, uno ova achidoba ozita, pezi mudzimu aora mutaro wa mukano ari, unga ita chitu chimwe na chimwe kaye, pezi songo jabuchilwa hawe.
Then when Job stood at the very tempting of the crucial moment, he said, I am no man.
Zvenezvo musi Yobho oima kachipinga chishushawo chauringwa, ari adiva uri munamuriri wanga uachira, unokama dhuva upedza udoima kalipasi, na usibungu za rukanda sa chinyaza uyu muviri, na uzora ronda mani angande dobo na mzimu. Usaro ndiwu uri hobo nara wosipara hani, zobo nara satendise yani, hobo na chingwe chitu chine Yobho ogima muya wawe kacho, pulipeso ya mzimu ya uyanga usaperi. Yawe, ara rangato itapezi heso, jere ni jere, oawela kapurupesiso, ni adiva, urimunamuniru wanga uachira.
And I want you to notice for our future words I wish to say,
uno nitoda inu ni chijera njere, maipi adao anenda tama uri, Yobho otarusa petune adhuvurungwa, uno musi Yobho achirova, oshitwa henepo.
There was another man by the name of Abraham.
Hovo na mwe muna nga dzina la Abrahamu, wea jia mdzimu kai filawe, uno atenda mdzimu.
And he called those things which were contrary to the promise God gave him.
Uno avidza izo zvitu, zvine zvova zviane dzana na pfurupeso yemdzimu amupa, unga zvova somuraro, o jia mdzimu kai filawe.
And when the days passed and the weeks,
uno musi maduba ofuka na dzivege na mingwedzi, uno na mingwa avo yofuka, azongo dzingisa Abraham na rutini.
The Bible said he staggered not.
Bibiri iri hango dedereka, kaka usatenda, kapfurupeso ya mdzimu, pezi oba chipfurupedzeya, unea dzitendo ka mdzimu.
When everything seemed to every day, it simply did grow more difficult.
Musi zvizvote zvichibonana, dhuva limwe na limwe, zvonana kukonda zvinji, dhuva limwe na limwe, pezi madzuroni aushaya nungo, Yobho akwata dhuva limwe na limwe. Yawe, butanzi okwata unenda banao.
When difficult
musi zwi konḓaho zwi vhona na zwi ima u ita tshithu uri mudzimu o fhulufhedzisa zwi sa konadzei madzuloni a humela murahu sa gosi murahu kha shango ri tea u ima zwinzhisa ro khwaṱha u fhirisa zwe ra vhuya ra ita kha aralo mamba murena zwi tea u ḽiladza musi mudzimu o amba tshiṅwe tshithu
uno
Abrahamu o vhidza izwo zwithu zwe zwa vha zwi hone vhunga zwo vha zwi siho ngauri zwo vha zwi anedzana na ipfhi. Musi Abrahamu o lozwa mufunwa wawe na mufumakadzi Sara nga murahu miṅwaha minzhi vho tshila vhoṱhe a renga tshipiḓa tsha tsimu tsini na fhethu une Yobo o swita hone uno a swita Sara. Ndi a ḓivhisa uri ndi ngani vho vha vha vhaprofita vho zwi vhona vho ṱumana na mudzimu uno musi zwino Abrahamu a tshi lovha o switwa na Sara. Zwino ha ngo ṱoḓa avho vhathu vha tshi mufha itsho tshipiḓa tsha tsimu o tshi renga phanḓa dzitanzi tshifanyiso tsha vhudiani tsha ndovhedzo o tshi renga phanḓa dzitanzi uri ho vha hu na ndaka yawe. Yawe ndi nga nḓila ine mutendi wa vhukuma a tea u ḓa hu si nga u ṋangavhedza nga khudani fhedzi u ima phanḓa dzitanzi nṋe ndi tanzi ya murena Yesu na yamu ya mukhethwa na ya mishumo yawe mihulu na zwiṅwe zwinzhi vhunga ri tshi khou vhona iḽi ḓuvha ḽivhi ḽo sendela. Uno zwenezwo musi varo vha Abrahamu ane a vha Isaka fulufhedziso yo vha yo ṋewa ene no musi Isaka tshi lovha o swita na Abrahamu uno Isaka a beba Yakobo.
Died way down in Egypt. But notice, before he
musi Yakobo a tshi lovha nḽa fhasi Igipita fhedzi dzhelani dzhele phanḓa musi a tshi lovha uri kha murwa wawe wa muprofita Yosefa i ḓa hafha murwa huno u vhea tshanḓa tshawo kha khundu dzanga dzo holefhelaho. Ngauri elelwani uri o vha holefhala hani ndi ngauri murunwa wa murena o kwama khundu dzawe uno a ṱobile ubva ḽeḽo ḓuvha. A ri vhea tshanḓa tshawo kha khundu dzanga uno u ane kha nṋe nga mudzimu wa vhukhosi ashu uri a hu nga ntswiti fhano fhasi Igipita. Ngani yawe vho vha vha na ipfhi vho vha na nzumbululo no ndi nga ima hafha u amba uri tshivhidzo tsha mudzimu tsho fhatwa kha nzumbululo ya muya hu si kha dinominesheni madzangano hu si kha dzindela kana dzipfunzo fhedzi kha ya tshimuya ngoyo dzumbululo ya mudzimu a tshilaho. Avele tsimune deni o vha a nazwo musi tshivhidzo tshi tshi thoma o zwi ḓivha hani u ṋea ngwana ndi ngani a songo ṋekedza mutshelo sa zwe Kaini a ita fhedzi zwo to dzumbululwa khae. Yesu vhuya amba ri vhathu vha ri nṋe muri wa muthu ndi nnyi vhaṅwe vha ri u mushe na Eliya na zwiṅwe a ri fhedzi inwi ni ri nṋe ndi nnyi. Ni a vhona a zwi aweli kha zwine muṅwe muthu vho a elekanya ndi zwine na ḓivha u vha ngoho inwi ni ri mini. Iyo mbudziso i nga livhana tshipaṱuwo tsha muṅwe na muṅwe washu madekwana ano inwi ni ri mini no Petro nga tshihaḓu a amba hu si na uṅwe u ongolowa a ri wo Kristo murwa mudzimu a tshilaho. Unga Yesu ane a ḓivha zwipiri zwa mbilu dzoṱhe ngauri o vha si tshiṅwe tshithu u fhira Yehovha o fhatela ṋamana uno ari iwa mashudu iwe Simoni murwa wa Jonasi ngauri namana malofa singo dzumbera izvi ritsikoti anga ane avata dhuru ndiyene ozviitawo unokaeli tombo ndidhofata chipidzo changa nakoro dzahere adzinga chikundi uno rine vatu vunga ritikoudza rine valutero ritodo chimiranga rutendo rine vamethodisi ritodo zhamba uliwana ine vapendekosan ritodo amanga dzini muliwana pedzi izvo ni maena dza miliyoni bvakalo
of the Lord Jesus Christ, Amen. The person of his being made manifest in the heart.
Ni dzumburo ya muya ya murena Yesu Kristo, mutu wa chiviri chawo we apatera ngomumbiruni, katombo yeli ndidopata chibizo changa, na korodza yeli adzinga chikundi. Ishimisana zvavudi namateyo fumbiri ina ndimavutano ndimanatuka fumbiri ina kana yohane muketo ndimavutano ndimanatuka fumbiri ina
he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life
ane abva maipfianga huno atenda kawe antuma una vuchiro vusaperi unohangai katuruni kuti otaikanya ubva rufuni uya vuchironi usinga urini na humwe usudzuruwa chimwe chipfi pedzinga urini na utondwa hauri kristu dzumburirwa inu bva tadhuru keli tombo ndidopata chipidzo changa nuyakobho musi achirova murwawo ohwara chitumbu chawe uno osvitwa naabhurahamu isaka sara nayobho kashango liketwa palestina zvinezvo yosefa muprofita obvera pasi gipita odiva mudzimu mudzimu odzidzumburura kaye uno musi achirova ari nisongovulunga marambo anga pasi apa pedziveyani musi limwe dhuva mudzimu achinidharera ningani o awera chote kaifula mudzimu kamushe mimwaya ya madhana mana vadoshumira rurushaka pedzi ndidovabvisa o awera chote kaipfi uno chifaniso chavudhiani apa ara nechinga njerenjere muheveri mumwe namumwe achipfuuka ana murahu hawe worwiwa rwaumwaekanya ravarangi vadzipuri uno musi achiraveresa kamarambo amuprofita wawe yosefa ozvidivo rine muduva vadhobva ngauri ayo marambo ova osiyiwa nepo rachiumbudzo uri rimwe duva vadhobva itova mimwaya ya fumi tanu kana fumi mari yepurawo musi billy paul mutu kana mutuku ane ava na mimwa mitanu ukonda nga manda rova rina ruva lituku lerava ritiko liisa vidhani lame awe ramacheroni choroni nga paseka zvenezvo dhuva lichikoda utava lichikotodzimela kana pana musi dhuva lichitava hova zvenezvo richikoya chumeroni novunga richikoya pasi vidhani mutu mutuku wabvura mumwadzi wawe musi richiera une mme awe nakaredzi awe mutuku vosvitwa hone uno atomosa kono difara na urira uno ari baba mme angava pasi ngei mulongani ndari ha imurwa avawo pasi yangei mulongani vamiliyoni na uanda kwino upirane na iwe ari na ndidhovona mme angapu ndari na chiridzi cha mudzimu ara uchizvitama ungavavona apo hapfina muviri wavo ungavuya wabva kailivida ndari mufunwa bhonyamato awo uno ndidhovudzangani yatuku mimwaya minji yopirawo macheroni ano hova una charo chosalawo chisina chitu
I said it's a memorial to those
ndari ndi chihumbudzo kha avo vhane vho eḓela kha mutsimu Kristo u ḓo vhuya navho musi a tshi vhuya hu si na murunzi wa u timatima ndo awela tshoṱhe kha pfulufhedziso ya mudzimu ya nga u sa fheli unga Yobo wa kale musi ri tshi pfeso miora ya miorani na buse uya kha buse zwi nkhumbudza Longfellow we ari ni songo mbudza nga nomboro ya vhalidzi vhutshilo ni muloro wa ḽifhedzi uno muya wofa une wa kumedza unoti a zwi nga nḓila ine zwa vhonala ngayo ari ina vhutshilo ndi ya vhukuma vhutshilo ndi vhutanzi uno tshalwa sigundo ḽawo ngauri iwe u buse u humela kha buse hovha u sambi u muya vha u vhidza theofani uri musi ri tshi ṱuwa fhano ri ya ṅwevo tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga vha tshone ndi dzhia ipfi ḽa muapostola musi a tshiri ara ino tabanekele ya ḽifhasi kana fhethu ha u dzula ho fhaladzwa ri na iṅwe yo dzulaho yo lindela u bva kha tshino u ya kha tshiḽa Abrahamu, Isaka, Yakobo, Yobo, vhaprofita vhoṱhe vho fulufhela na u tenda uri ho vhona mvuwo i ḓaho uri munamuleli u khou ḓa vho profita ngaye Inoko profita ngaye o awela tshoṱhe a funela vhutanzi hawe ngazwo Isaka, Yakobo, Daniele, Yeremia, Ezekiele vho awela tshoṱhe kha tshifhinga tshine Mesia a ḓoḓa uno vhofa nahone mimiya yavho yo ya paradisoni vho vha vha nga siye vhuhoneni ha mudzimu ngauri ro vha nazwo madekwe uri ayo malofa dzimboho na dzimbudzi a nga si angwele zwivhi a tou fukedza fhedzi zwivhi a tshi amba nga ḓuvha musi tshitavhelo tsho khunyelaho ngauri malofa kha tshipuka o vha nga si vhuye murahu kha muloshi ngauri zwenezwo o vha a si nga gumi u ṋekedza tshitavhelo tsha ulo lushaka fhedzi musi muri wa mudzimu a tshi fa vhutshilo ya vhabukhaye ho vha hu vhuṅwe fhedzi mudzimu u vhuya murahu na uri dzhenisa kha muṱa wa mudzimu uno zwino ri vhana vha mudzimu vhutshilo bva malofani awe zwino dzhele ni dzhele nga u ṱavhanya vhunga ri khou tevhela musi murahu kha testamende ya kale uno avho vhe vha tenda na u losha na u fela kha lutendo u lindela tsho tshifhinga tshidisi tsha uri avho vhaprofita vha ite izwo na u ṱoḓa u switwa palestina vho zwi ḓivha uri mvuwo i nga vhi igipita i khou yo vha palestina hone fhedzi ndi zwine nda khou amba madekwana ano ndi na madzina a tshaka dzoṱhe a thi ndoni zwine vhathu vha mbidza a zwi ambi tshithu kha nṋe tshithu fhedzi tshine nda ṱoḓa u ita ndi u ḓivha hezwi uri ndo no fa uno vhutshilo hanga ho dzumbama kha Kristo nga kha mudzimu na u pfunelwa nga muya mukhethwa une musi a tshi vhidzela u bva kha vho faho ndi ḓo fhindula nga ilo ḓuvha mutshiteni kha Kristo ngauri avho vha ri kha Kristo mudzimu ḓo vha vhuisa naye nga ilo ḓuvha ri dzhenani kha Kristo vakorinto ya u thoma ya u12 ni vha na ṱhuku ya u13 nga muya muthihi ro lovhedzela roṱhe muvhilini muthihi huno u vha vhadzulapo vha muvhuso wa mudzimu ri bvula u vha vhafhiri na vhatsinde kha ḽino shango tshoṱhe ri sa ṱoḓi izwi zwithu zwa shango fhedzi u lavhelesa kha u ḓa khosi ya mashudu u dzhia vhuvhusi u bva lwanzheni u ya kha u sa guma lwanzhe musi a tshi ḓa vhugalani hawe zwa vhukuma ro lavhelesa u vhuya hawe no zwenezwo hu si na u timatima muhumbuloni wanga fhedzi ndi zwe Yesu a vha nazwo muhumbuloni wawe musi a pano ḽifhasini o vha a u sa kundelwa ipfi ḽa mudzimu ḽa u ya nga u sa fheli ngauri ri a zwi ḓivha uri khaye ho dzula vhuḓalo ha mudzimu lwa tshivhili u mudzimu woṱhe o vha u khaye o vha zwoṱhe khotsi murwa na muya mukhethwa fhedzi u dzula kha tshivhumbeo tsha muthu theofani ya mudzimu chifaso chihulwane cha mudzimu chine obumba muthu khacho zvenezvo amuveka lipasi ova ana muviri mudzimu asi asina muviri mudzimu una muviri uno ubonana samuthu musho obona vamwe vobona uno ubonana samuthu uno itova unyanyura ichi ndi chazvine icho chava uno chimwana chimwe lipasini lunako udiperera lunako lwa lipasi asi chimwe chitubo kashango pedzi pindulo ikule kwino kurisezo izvo zvorinindera musiri chituu cheraleli shango ngauri sizvoteka lipasi zvitova chifanyiso chazvine zvavangeita dhuru zvizvote zviri zvavudi zvizvote zvorugavo zvizvote zvonakavo miri zvinoni zvizvote zvitova chifanyiso chazvine zvavangeita dhuru vuchiro hwacho vutova chifanyiso vutova murunzi nahwo nehusi chitu chakuma ndisiya lanegetivhi zvidyiya rufu ubveredza chifanyiso uri veya rine murau kati yefani ine rabva kayo zvenezvo kamvuwo ridhakaufana nae muviri wovhuwawo zvonaka hani husi unaka pedzi pedzi ndichakuma ngoo chote yaiipfi lamudzimu lauyanga usaperi uri ridofana naye jeani njere zvino yesu ovewa manda ote amudzimu pedzi musi achitangana nasatani hangovuya ashumisa mamwe manda awe otovambedza pedzi kaipfi ozviita ori homwariwa muthu wanga chiringa vuswa pedzi pedzi ngamaipfi ote abva umuromoni wamudzimu zvenezvo ndingaamba hani uri ndingadzura yani nonava mukristu wavudi unga nichidova nechividzoni ndingasi zviite varani ipfi muya muketo wokukanzwa kaipfi bhibhiri minjo yachimuya yamudzimu chera chividzo chawe muno muya muketwa ndi ene pedzi alidhisoka inu nau liveya mbiruni muno linusedza nga ndivuwo nopfurupeso yamuya imwe na imwe idzobveredza kokotoro zvemudzimu aamba uri udozviita iteuraro ndipfi lawe na vuchiro halo zvinondohangwa uri ndova ndoteya uva nahafu yaawara zvinjera chipinga chirapfu uwana zvine ndakotoda kuamba pedzi jeani njere yesu kaawara yaupedza kana mbiri dzavuchiro hawe zvinji zvinji zviprofita zvovhuredzeya mumuti ori kane mukomana Branham hezvi zvitoiteya nazvile zvitoiteya ndari zvingaitei haawara arinangavala pisarema yaupfu mbiri mbiri uno zvenezvo naraveresa awara yawe yaufa kachipambano ndotohangwa zvino uri ndizvingane zviprofito zvandeme zvokunyeroka awara mbiri kana taru dzaupedza dzavuchiro hawe zvavukuma vopura mirenje yanga nasvanda zvanga mudzimu wanga mudzimu wanga wonduterani nazvimwevo sadhavhidha ozvirirere uno zvenezvo chimwe chinhu chine ndatoda nichichijera njere ngoo chipinda chisakunderu chaipfila mudzimu bhibhiri yori otsireredza marambo awe ote naliti lazvo lisikwashe ngauri kachifanyiso ngwana yamurayo yova ichifanyiso chayo ngwana itiosavana chiravi autiovana marambo ovhundewo kangwana mukaawara musi ova achifa vayantovhunda mirenje yavo ngaamura unopana musi raveresanika icho chipinga chandeme vukuma munnana amura orugero vhundekanya mirenje yawe pedzi ipfi lamudzimu lori hauna shambo na litili ne ladovhundwa la muviri wawe zvino zvikoyo ite hani rikaujaya ipfi lamudzimu ndila uyanga usaperi ara ipfi lamudzimu lokunyera avo vane vava kakristu ndezvavukuma vadovhuwa vunga una mvuwo mudzimu utovopeya kaipfi lawe unipodza unga achidonichidza ngauri ene ndiipfi lawe lozvipfurupesawo ndiipfi lamudzimu uno arina ndugero yautusa kalo pedzi uri ndingoo Nitendeni, nisaloni uri, hukwete ya mini. Nitendeni na osoralo. Ningandila inebote vodotia ulitenda. Uno aringo viswa kaso. Mzimu one ya Palestina ka Israel. Pezivorela chipida chimwe na chimwe cha shango leva wana. Fulipeso ni zami. Pezinitorela chipida chimwe na chimwe chine na chivira. Diabolo udo ziruisa. Zwabukuma odoralo.
When they were ready to break the legs of our Lord Jesus.
Bizi jera ni jere musi borugero vunda mirenje ya murena Yesu arali iyo amuna yo bwo murenje ya vunda muzimo bachidowanira okaka.
But there wasn't enough devils in all.
Bizobo sinena bo diabolo bulingenera ukaushengedzwa susi hote utendera iyo amuna urwa uyo muviri wa vutogwa ngauri Davida minwaya madana maro panda Yesu. Ari aungabe na shamba na litili no dofundo wa mubilini wawe. Ifila mzimuli imalingo. Pizweta amini sweneso. Ubojia fumo na ulitaba karurumbu wawe. Na one maropa na madu swa veranda. Ufureza swa biblia amba. Wupura sonda swanga na rurumbu wanga. Ifila ufureze. Zino musi oba achiko ufa ya wei awari ya ofisa nandi ni erekanya nga uroru imbo unosabukuma zoto nyita uri ndifendi chi opa musi ni chumbura nga uri ya uru imbo uri murendi angwana mingwa minje pirao matombo apandekana na makore asupara mchiziwa nga okata misato yao uno afa Ruvemba lwa vure ya ndile ya uzumburu lwa madakaro abata duru na duvali saperi mumusi one mbele zwa nepo ufuda na ufa musi okata misato yawe duvala dishona lone line urabele safasi kazishikwa zisi nao zwe mzimu asika chidifanyisa zitio badela mbadero munga iyo uzirengura duvala hana urabele safasi kalifasi nga iyo hawara. Mwezi wa shona sikara uchivisa wima awe. Unanare zeza frera lipasi. Nichiri chobi pao chine chivicha wachone. Kandile mzimu odoteo shuma na nacho. Ubona abobo chipe bako dao. Na mare one mbele la kachipato chawe. Muna amuru wakato. Ngatanga. Unuafi. Ara umprofita ribuze uru oruwa ndinyi. Mwabo ako kuzandevu chipato ni chawe. Uno amuru waka chipato chawe. Na utoda achi divisa ene mune. Ara limubuso wanga woba uwa lino shango. Ndoba ni chidoba ndobija kosi anga nga chihadu. Udon tumena gomani ya barunwa. Zungashanu kiswa. Pezi anga zi itaani.
He just couldn't do it. For it was his own children crying out for his blood.
Oba nga sizuite, nga urindibana bawe bane bakulire la maropa awe, ninga humbula baba kotsi, na bana bawe sisuini, vachikulire la maropa akotsi abo. Ninga aso, aso ngo ita chungo chitu wopezi ufa, ara aso ngoralo, roba lulu ufuru abana bawe, roba lulu ufuru atiko, pezi ote ufa, uchizaba tubawe.
When he bowed his head,
uno musi osita, musi okata misato yawe, lipasila kare la bana utetemena nga mura walo, litio bana mashuru juru na mdzingini, haru bibili yo amba yeso, lipasiloto vanga awari ya buratushika nga awari ya butaye, hobo una suisi, loba hote kachipatu wacha lipasi. Uno lipasila dzinginye, naone matomba barea, na rupila lwa tembeleni wa keruwa, uvanto ya fasi, chitavelo chata nuchewa, mroo mzimu achira u afa.
He was so dead, until the sun recognized it.
Ofo sikera tuwele chizuri muwa, ofo sikera mwezi chizuri muwa, ofo sikera nere zizi chizuri muwa.
He was so dead
to
the earth.
Oh, Foskara, the element is the Zirimua. Mupewa Zirimua.
Everything had to know that was the Son of God.
Zotes of the Teodiva, Uroba Amrom team, Uri Ifilam team, Lova Lissing a secondary, Ova Opurpetiswa, Uvatimunia Eden, Beunia Dokwasha Noato.
Now, what happened to him?
Noete amini kai, oya gai musa chituchela chipambano, uno ayaka charo cha Yosefa wa Arimatea, oba amshenga manda, lunesiwe na petu niangasia metzato yawe, obebelo tangani, na zina lichumura wawe sengwana, obebiwa nganda mingano. Oseiwa, otangwangai, ugodhiwa kalipasi, otambongai na oranduwa. Numusi ofa, otia ufanganda tiso kura nesa, mukati ambava mbiri, usina na petu, haumushita hone, na hone aswitu wakacharo cha mgo mutu. Muzimu one umti watadhuru, odashangoni, rielekanya uribonyi, vane vapilanga kaushenge la utukunyana, oritera mini, humburani ngaso konani, varani ngaso.
Truly, that's the Son of God.
So, the Lamroma Larimon, the Murom Timo, Mitasu, or the Tesirimua, Judas Arndopeta Maropasinamrandu, or the Tesirimua, Lipasilotel of the Tesirimua, Genezo Oyagai, Musimutu Achifa, Zubazopera, Hai Munawanga, Oteofanga Yondira, our Biblium Tim Iri Udofanga Yondira, No Opurpera Iflam Timo, Ningas Obachingari. Mishironi awe, tutani itembele, unendidefusa kama tuwa mararu. Gauri Davita oamba unwe petu, bibili ni pezi, pasi ya tutuwezo. Musi Davita muna wa mzimu, muporufte wa vodo risonga ifi, ari atingateni mketo wanga chibona usina, na one ndarichamu ya wawo uzura bafu. Yeso ari inututani uyu mubiri. Unendidofusa nga maduwa mararu, osudiva uri ifila mzimu linga sikundeli.
Oh my, if he could rest solemnly up on that.
Yawe nene, arali oba chingawela chote kezo, achitenda uri ifila mzimu linga sikundeli. Chingapani uri chinga awela chote, uri robegwa hapu nga mia mketwa. Uno utanzira ngomu mbili ni jashu za zino. Uri ya divo rimu na mneri washu wa chira. Uno udobu ya hapu li mweduba. Uvana utanzo kwa tao. Uri kabo vane babaka Kristo mzimu. Udoba buisa nae. Sino chena ni jere. Oba enepo. Oji divo rimu aungabi na sede na tia uyo mubili. Ini adosina. Awaraza fusume mbili. Usina utoma. Nizone zo iti sauri asizule maduwa mararu. Ofanga labutanu wa masiari, ufuwa nga suonda nga macheroni, pezi soba subukatea maduwa mararu, ukatea yo maduwa mararu oba awa utea ufuwa hapu, nga uropulupela ifila mzimu. Hapa uyatua, oya gai musechitua, bibili iri, agonya, ajena uno arela mimu ya rekotoni, ya asirimbuluwe kausapela mbilu wa misiano wake, bibili yawe, muya wawe, Yofani yawe ya chibili chawe ene mune, ya tsapasi, kari mteveri, ningazufu na madekwa nano, umutevera miniti zigati, kari bwene he aya.
Just below the regions of mortal beings lays a rim of demon.
Basi ya mazingu abofao, huzula zingu la manda ama dimoni, basi ya ilo, nta ilo huzula mimu ya esonguru gao, nga basi ya zula burangure ha satane hone une, here. Zenezo ntashu uzulami ya mketwa. Zenezo pasi ya litaru uzulami mwe ya batu burukao. Zenezo chitia vela honi mzimu ene mune. Mungu oya pasi mwe ayanta. Mimu ya mibili ipano kalipasi. Ututuweza batu balino lipasi. Numusi Yesu ofa. Oya ntapasi ngei. Ndiya mubona nga ayo masiara la butanu. Murahalu furuawe. Ukoko nyaka voti la mazingu wa bokerao. Kari mtebele wa miniti.
The door opens. There was women. There was man.
Voti la freya. Hobo na basazi. Hobo na vanna. Hobo na basiza na batuku. Huna ba aluwa. Vote baba hene popetu obipao. Uno ubizwa kotoni ya mimu ya kerao. Ara nwa nina chipinga. Ndoba nishidota kero ni buza, unolingaviva libono, pesi chumuchipinga ndo daira popetu, naone ndavizera katuchero, musi ndoba ni mitaswibi, nichiko itwa muaro, musi nichipela nda ndoba ndo ima bukobera, na suanda suanganta taduru, unochipamba nichiko penya kane. pedzene popetu autshimina yeso achimira akavhoti zvizvote zvozo tiotanzera uri ova muroa mudzimu ngauri vofunziwa ngakausapera mbiri wamisiyano wake akokonya kavhoti ari ninne ane inokwamba ngaayo ndine mbeu yamusadzi ine yatopiya chatoya noa ipfi limwe na limwe na mudzimu lobvuredzeya ndikati tobvoufa murau ngange ekalvhari unondorengura chipidzo changa nawo nemutiwa inoko amuamba ndinne unovova vasina katuchero vasina purupero ngauri mupfuka mulayo nawo nevhoti lavhariwa pandavo pasi kamadzingwa madhimoni pasi katsikorodza here akokonya kavhoti izvi ni musi ova acharoni muviri wavo wava worindera mvuwo adhera mapetu ane vorugao navosongorugao vaya unonadzo yahone ngalimwe la aya madhuva ngahange no kana ngahangei uno akokonya kavhoti lahere uno musi oraro dhiabholo abva unondi ako nomupfa achiri yawe wovuya wasvika ndoerekanya uri ndouwana musi ndichiuraya avere ni avo namusi iyo mbeu yopurupedziswa tsimuni yeedheni dhiabholo oringedza uchinyadza iyo mbeu chipinga chote uno rufu rwaavere uno naudha asete zvova zvichitova rufu usvitwa naudzamuri wakristu iyo mbeu itiyobvera panda uno oringedza uichinyadza ari ndoerekanya uri ndova naiwe musi ndichichinyadza avere ndoerekanya uri ndova naiwe musi ndichichinyadza vaprofita ndova ndipositive uri ndouwana musi ndichitumura yohane pedzi zvino ngamurava zvote wosvika ndouwana zvino yahwe nene ndi amupfa achiri satane idhapa ndiene mulanguri zvino awoverera ajiya idzo kono dzarufu nadzavudzura vafu kasiya lawe adzinembera kasiya lawe ene mune ndikotoda upandivadzo wopura zvoedhana nimurwa obegwawo ngachipofu wamudzimu achirawo maropanga akadhiva mano kachipambano nawo nechikoroda chote chobhadherwa hauna ndugero nakati wobvurwa mupei dzokono ndizone ari mburomona uno apiwa mupundu wodziyawo uno ahanjamedza vhoti ngakati uno apfidzura ngoma inepo ndine mulanguri ubva zvino zvino hana kono dzamuvuso ngauri odzipa petro rosiwana zvotezvo ngamacheroni ndovedzo yamadhi pedzi una kono dzarufu nadzavudzura vafu uno odzijiya ngamura mvuwo yawe ari ndina kono dzarufu nadzavudzura vafu petro ova na kono dzamuvuso satani ova na kono dzarufu nadzavudzura vafu pedzi zvino yesu unadzo ndiene mulanguri hapa uwatoma hukova paseka chipinga chikopira ngautavanya pedzi une chimwe chigwada ugai yobho ugai abhurahamu vagai vagai avo vathu vevapurupera ipfi lamudzimu nao vahangwa narufu rovapedza chote zvova zvizvozvo pedzi nakati nakati mudzimu teovulunga ipfi lawe ndi amuvona kareraverese situku kaparadhiso naoraveresa ngangei unondivona sara naabhurahamu vachikochimira mona nepo nongamuraunyana chimwe chitu kavhoti abhurahamu oya uno avhura vhoti ari mufunwa idhani apa raveresani apa raveresani apa uyu ndi ola mutiwe aima nanne pasi yamuokuli ya dhuva ni mudzimu wa abhurahamu zvenezvo ndingavona dhanieri oraveresa kamadha awe uno ari ndi tombo lopigurota vanhu utova na vutanzi savungandoima pano ndivona yobho achita kuwa ari ni mulamureri wanga wendari ni adhiva uri uachira uno nimwe dhuva udoima kali pasi muviri wanga ungadhiva pedzi kurebhura kutuku kwamuora pedzi ngaminiti ya 15 bva zvino ndidova ndikawa hapu ndi ene hezekeri araveresa ntono ari ndovona uyo muti wafanawo sevaviri mukati yaviri kukunguruwa nta mukati yamuya yawe nene zvenezvo udha inoko inoko ari ndomuvona chikoudha na zvigidi zvapfumi zvavaketwa vawe une yakaturo hovo na vakhetho vha testamente ya kare vho lindelaho zwa vhukuma vha 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 hone pasi tshipfumelo tsha malofha vho vha vha nga sie vhoneni ha mudzimu wa ṱaḓulu ngauri malofha a mbudzi na ungu o vha a si nga si bvise tshivhi. Fhedzi a ri vharathu vhanga, ndi nṋe ane na elekanya uri ndi ene, ni mbeu ya musadzi, ni murwa wa Davida, ni murwa wa mudzimu, ndi o begwa nga tshipofu, malofha anga o pfumelela. No lindela fhasi ya malofha angu na dzimbudzi, fhedzi zwino malofha anga aya a pfumelela, uno zwino no vhofholowa. Kha ri ye nṱha i khou vha paseka u swikale i dzanu elekanya ho vho maḓana a fumiṱahe a miṅwaha yo fhiraho madekwana ano. Ndi Aburahamu a tshiri murena musi ri tshi vuwa mivhilini washu hafhu na Sara no ndi a zwi funa zwavhuḓi vha nga vhilela ararai masukunyana nga u tou ralo nḓilani yau. Zwo ralo ndi a mupfa tshiri mulandu hai a songo ralo. Ndi khou ya u dzula na vhafunziwa vhanga lwa maḓuvha a fuiṋa lavhelesani mona no ni vhone zwithu zwoṱhe uri zwi vhonala hani. Kha ayo matsheloni a paseka ya vhugala hune ri ḓo dzhia nga matsheloni murena a tshi funa musi a tshi vuwa vhafuni bivhili iri u ya nga mateyo mukhethwa ya fumbilisumbe uri vhunzhi ha vhakhethwa vha eḓela u buseni ḽa ḽifhasi vho vuwa na u bva mavhiḓani. Ho vha hu vhonyi Abrahamu, Isaka, Yakobo, Yobo, avho vhane vho tsumbulelwa nzumbulelo ya muya vha ḓivha uri mulamuleli u ḓo ima kha ḽifhasi ḽiṅwe ḓuvha. Ndi vhone matanje a u thoma a avho vho eḓelaho henefho vho tshimbila ḓoroboni uno ndi vhona Sara na Abrahamu vhaswa na vhuḓalwa uno wa ngamula na vhuḓalwa vhutshilo. Hu si tsha ḓo vha na u vha mualuwa na khathihi, hu si tsha ḓo vha na u lwala na khathihi, hu si tsha ḓo vha na u farwa nga nḓala na khathihi, u tshimbila u mona muvhilini wavho. Kefasi ema henefho a tshiri ni a ḓivha ni mini ho vha na tshiṅwe tshitshetsheo ḽiṅwe ḓuvha idzanu lavhelesa kha itshika ine i thembele ya vha khayo. Hu na ri khou ya u wana muṅwe muthu ane a ḓo runga khethensi nṱha lavhelesani khayo mabogisi a tshiṱhavhelo o ṱanuswa. Ho itea mini uḽa muthu o vha a muḓivhi wa ṋaledzi o vha a muloi kana ho itea mini? Hapfi idha hafha Yosefata ndi vhonyi avho vhafunani vhaswa vho imaho apo. Abrahamu ari Sara ro limuwiwa ndi khwine ri tshi bvela nnḓa vha vhonala kha vhanzhi. Asi zwo fhedzi kha u vala sedzani ḓuvha ḽithihi nga murahu musi a tshi vha tshi dalela Abrahamu, Isaka, Yakobo na vhoṱhe vha dalela shango haya musi Yesu a tshi gonyela nṱha ni ri mukomana Branham izwo ni nganea hai muṋe wanga ndi ḓo ni sumbedza kha maṅwalo nga miniti. Musi a tshi thomo ya nṱha vho vhona ene fhedzi vhakhetho vha testamente ya kale vha ṱuwa naye ngauri bivhili iri zwezwo o rangaphanḓa phuli kha u vhofholowa nahone ane a tsimpho kha vhathu uno ndi a mu vhona vhunga a tshi ya nṱha uno a dzhoinana na tshivhidzo tshawe. Vharuṅwa vhavhili u bva kha bende ye a vha i tshi khou litsha muzika vha humela murahu henefho uno vha ri inwi vhana vha Galilea ni ngani no ima no lavhelesa nṱha ngauri onoyo Yesu a sa shanduki we a takulelwa nṱha u khou ḓa hafhu zwa vhukuma vha ṱavhanyedzela u huma u dzhoina tshivhalo. No fhasi nga kha makole Yesu na vhakhethwa vha testamente ya kale vha ṱuwa vha pfuka ṅwedzi vha pfuka ḓuvha vha pfuka dzinaledzi. Uno musi vha tshi dzhena kha luvhonelo lwa ayo mahulu maṱaḓulu matshena avhuḓi vhakhethwa vha testamente ya kale vha zhambelela vha tshi redza maṅwalo vuleya iwe dzikhoro dza lini na lini nahone vuleya vuleya iwe dzikhoro dza lini na lini nahone vuleya uno u tendele khosi ya vhugala i dzhene. Varuṅwa vhoṱhe vha kuvhangana nṱha kha kudya ya ṱaḓulu uno vha ri ndi nnyi i khosi ya vhugala. Vhakhethwa vha testamente ya kale vha ri murena wa mavhuthu muhali ndwani o vha a mukundi. Muruṅwa puṱedza batheni khulwane uno dzikhoro tshena dza vuleya henefho fhasi ḓoroboni ya Yerusalema u ḓa muhulu mukundi muhulu a tshi ḓisa vhakhethwa vha testamente ya kale. Bende ya varuṅwa i tshi khou lidza vhunga varuṅwa vha tshi zhamba o vha mukundi muhulu. O vha na khono dza hele dzo ṋembela nga thungo hawe uya pasi upira petwa bugara usvikela achiya kakurinoni uno ari kotsi keva votenda rutendoni ipfini lawo uri ndidzodza limwe dhuva ndokuna zvote rufu na kudzura vafu ndimini zvezvo mukomana ova na mavadzi chanani chawe kusumbedza uri ova andwani vugara kamudzimu ntanta ndi uyo mukundi muhuru keva kotsi Abrahamu Isaka na Yakobo ndi amupfa chiri murwa namela ntapa ngatungu anga uno udzure usvikera ndichiita masvina othe mukanwa milenje yawo mukomana limwe dhuva udovuya hafu uno lidova dhuva dhenandi ova sipungo musi ova charoni riekanya uri ova sokora renepo ofa pezi ova pasi akatikunda oya pasi unodya kono kasatani una kono dza zvote rufu na kudzura vafu madekwana ano ari ngauri ndi achira ndingachiravo na imivo ndiyamangala madekwana ano mukomana wanga afune awo taradzi nonozvierekanya ngavungoo izvo nani azvirimori nikochira pedzi ngauri wachira ni azvirimwa roringanawo udinekedza inwi mune nari mudzimu nendipano mita zvivi iva wakatuchero kanne nonotanganedza icho chitavero choperawo nonovuya namuvudza uri neyamufuna nazvi avaisa zvipfi zvanhu musi nichitazo kake yawo ara vasati zvichenjera zvino kaichi charo musi chipinga chacho chichikopera vasokopfa ungarurizoruga pezi ndiyadzivudzisa ara nisatotanganedza kristu samuchidzi wanu zvino ndiyadzivudziso ara nichingazviita musi rokotamisa zvipato zvacho rechipinganyana kaifi latabero ndidzereni horu matombo abhale yawo ara nichingakona kana chigeti ara ninaro zvoruga rumwe narumwe rungaita nazvipato zvanu zvokwatama ndikweyo nevusa mbudziso yavungoo vukuma ererwani dzikonani muita zvivi kana muketwa asi uri ani chawanara musi richini vurunga muya wanu umwe petu zvino yesu odhayira mapetu othe uyanga mamwaro udoniwana gai araranatuwa madekwana ano nani dhova na vhoti lakatuchero lovharwa pandano ngauri norandura ererwani hamuchidzi pedzi umuhaturi umuhaturi zvino ndingamuhatura hani rini ave muchidzi wanu zvino ngane yatuku yodha mumburoni wanga chimwe chipinga chopirawo mutukana mutukovodzo rakagariki chigiti chatunu chapasi chitaratani unodziperedza shavera kure unouya karuwa likauboi lituku lagidhima uno laimisa dzibhere panda musigariki chiwera ruwani ngauri yova ina rushiye ngomuhayo ochidza vuchirwa rushiye minwaa minji ngamurawa hezvo oima ngo wemunduni yakote uyu mutukana muti ova oita vugevenga ajiya ndirayo kake yawo ova na mulandu ova kuunwa ubhecha utunu chamutu uno ova na mulandu awana na mulandu nomuhaturi aima uno ari ndikoni gweva unembeledziwa ngamukuru usvikera vuchiro hawu vufawo vuchituwa uyo munna mutuku ari muhaturi unoatitisa maitera kote unga opupa kudha uno awera kamirenje yamuhaturi uitera katuchero ari muhaturi iraveresa kachipato changa naaundivi ari hai murwati udivi ari uya erwa vumwe vuchiro wamutukana mutuku hewavuchidza minwa minji yepirawo kabhere dzidzava dzichikoshava ari ee ndiyazviumbura ari ndinoyo mutukana ari muhaturi wonchidza zvenezvo nchidze nazvino muhaturi araveresa pasi kaye uno ari murwa liya dhuva ndova ni muchidzi wawo namusi ni muhaturi wawo namusi muchidzi wanu muita zvivi machero angava muhaturi wanu kari zvierekanye zvino ungamuzika uchikorira namumwe namumwe achikorabhera avo vari kamaga aurabhera namudzimu ndiadhivudzisa madekwana ano zvino ngautavani avo vane vatama utanganedza kristu samuchidzi wavo vari mudzimu mukatuchere muita zvivi ndikotodza kudhanga kamaropa oshuru wawo ndoneta ngaujoina zvividzo naugidhima ubva petu ya petu ndikotodobhegwa hapu ndikotodza chenjemo mbiruni yanga uri ndidiva uri kristu odzidzumburira ene mune kanne nganzumburira yachimuya yawaamba ngahayo mukomana Branham ndi khou ṱoḓa ndisumbulula ya tshimuya muya mukhetho wa mbiluni yanga nyiite uri ndi tshile ndiise khristo zwinzhi vhukuma kha nṋe u fhirisa nṋe kha nṋe muṋe ndi tama iyo tshenzhemo mukomana Branham na ni nga nthabelisa vhunga ndo imisa vho tshanḓa tshanga na ni nga imisa tshanḓa tshanu zwino ane a tama u eleliwa mudzimu a phatutshedze mufumakadzi mudzimu ani phatutshedze murahu apo mufumakadzi ndi zwavhuḓi mudzimu ani phatutshedze muṋe wanga ndi zwavhuḓi imisani zwanḓa zwanu tino bvelani phanḓa nṱhani na zwanḓa zwanu ni nga si shona hani ni nga landulani izwo khonani elelwani yawe inwi ni ri mukomana Branham vhareli vho rerelwa miṅwaha ndi a zwi ḓivha fhedzi liṅwe ḽa ayo maḓuvha vha khou yo fhedza u rera na nga nḓila ine zwithu zwa khou yo vhonala ngayo zwi nga vha nga u ṱavhanya ni khou yo u pfha pfhunzo yanu yo fhedzisela ngoho i nga vha yanu yo fhedzisela yawe inwi ni ri ndi tshe mutuku izwo a zwi ambi tshithu lufu a lu ṱhonifhi muthu kana murole kana vhukoni na zwino ni nga mu ṱanganedza sa mutshidzi wanu nga u imisa tshanḓa tshanu ni tshi ri mudzimu nkhathutshele imisani zwanḓa na vhoṱhe vha avo huno ni tshi ri zwino ndi khou ṱoḓa u ṱanganedza Khristo na ni nga imisela tshanḓa tshanu nṱha muṅwe muthu o tsetselwa murahu a ri mudzimu khathutshele ndi khou ṱoḓa u vhuya murahu kha Khristo hano matekwana uri matshelo i nga vha mvuwo zwiswa kha nṋe ni nga imisa zwanḓa zwanu nekedzani nṱha zwanḓa zwanu ni ri nkhathutshele ndi khou ṱoḓa u ḓa zwino na ni nga zwi ita imiselani tshanḓa tshanu nṱha ni ri ndo vha ndo tsetsela murahu fhedzi madekwana ano mudzimu ani phatutshedze mufumakadzi mudzimu ani phatutshedze ndi zwavhuḓi ndi ḓo ṱanganedza Khristo sa mutshidzi wanga ndi ḓo mu ṱanganedza madekwana ano ndo tekateka miṅwaha minzhi kule ya mudzimu fhedzi zwino ndi khou vhuya hayani na ni ḓo mu ṱanganedza madekwana ano uri zwino ni nga vha mvuwo ntswa yanu vhutshilo hanu ha kale ha fheliswa uyu mufumakadzi khou ḓa kha ḽitarudi bula u ima muṅwe muthu vho ane a ṱoḓa u dzhia vhuimo hawe afha u ḓa hafha nṱha nae kha u ḓibula havo ni nga ima na ḓa nṱha kha ḽitari na inwivo a ḽitari iyo yo vulea zwa vhukuma i ḓani nṱha zwa zwino arali ni tshi ṱoḓa u ima hafha huno na rabela zwi ḓo vha zwavhuḓi i ḓani na ni khou ḓa
upon the confession of your faith, upon your belief in the Son of God.
Kha u ḓibula lutendo lwanu kha u tenda hanu kha murwa wa mudzimu na ni nga ḓa zwino zwo luga zwi kha inwi elelwani ndi inwi ni mu ita zwivhi ni ho tsetselaho murahu ni a rothola na u vha kule na Khristo ni a ṱoḓa u vuswa nga huswa naye zwino u thoma vhutshilo huswa mini yanga inwi munna na mufumakadzi vhe vha vha vhannḓa lwa tshifhinga tshilapfu u ṱaṱa hayani hanu a ni ḓi huno na onyolosa itsho tshithu na mudzimu na nga tshanu zwino itani paseka uri vhe paseka zwa vhukuma kha inwi thomani haya huswa mini ya inwi ni songo vhuyaho na ni sathu vhuya na rabela hayani hanu ni to ya hayani u bva tshivhidzoni na lingedza u tshila zwa khwine zwine na kona ni sa ṱanganyisi muṱa na rabela ndi ngazo ri na u vha na vhathu vhaṱuku vhane vha pfuka mulayo na zwithu zwine ra vha nazwo ndi ngazo miḓi ya Amerika yo kwashekana a ni ḓi u thoma nga huswa madekwana ano na ni ḓo zwi ita ro rambiwa elelwani ndi mushumeni zwino ndi ḓo vha ṱhanzi nga ilo ḓuvha musi ro kotamisa zwifhoto zwashu zwenezwo zwino u itela thabelo khotsi yashu wa ṱaḓulu o phatutshedzwaho madekwana ano ri ḓisa kha iwe havha vhathetshelesi kha vhungoho tshoṱhe vhukhethwa vhune ra ḓivha uri hani ri ḓitukufhadza ri tshi khou sendela kha khulunoni yau nonga murahu mulaedza madekwana ano uri itsho tshalo tshihulu hango vhuya a lala u fhumula muya wawo ya kha madzingu nahone wa fhedza mushumo wa mudzimu we a rola ṱari u ita no matshelo nga matsheloni ri wane a pfuke kha madzingu nṱha u kunda zwithu zwoṱhe kha mvuwo yawe fhedzi o bvela nnḓa nga matsheloni a paseka u itela u lugela hashu huno ri wana uri o ruma muya mukhetho wa murahu u hatula muthu u itela tshivhi huno ri a rabela madekwana ano murema uri avo vho imisa zwanḓa zwavho ngavhe vha tshi elelwa phanḓa hau ngavhe tsheo dzavho dzi tshi bva mbiluni dzavho madekwana ano uri vho u ṱanganedza na u tenda iwe huno ngavhe vha tshi pfunelwa nga pfundo ḽa pfulufheswa madekwana ano muya mukhethwa zwi tendele khotsi ngauri ri vha kumedza kha iwe na uyu mulaedza madekwana ano ngavhe u tshi vha fhatutshedza avho vhane vho u pfa avho murena vhane vha ḓo ḽi dzhia navho mayani avho nahone ḽa nwelela vhudzivhani ha mbilu dzavho ngabe vachichira kaifula mudzimu zvitendere kotsi ngauri zviumbera kazina la Kristo. Amen.